yo min beltono ko on sakiraabe nokku fuddo to tawa don non kettini yewtere amen e yafa soara sakiraabe non andi ke handen alkamisa wodi nyande alkamisa fu wo yewto mango studio yafa jo inta do don wo hala usine fasofani le kudugoto don won to yewtere meden e yaharata ndelle fa handen le ndedo yewtere on kebanna yafa le kuto ndelle sakiraabe dum wonno ko min jogi famin kollita on le yewtere meden handen alkamisa sappo e jeena e lewru go aburdu hitande ujinaay didi en o gaymi hollita on duke o monira dikko kam woni yeso micro
kawral mangal
no wi'ira ni ndelle yewtere meden faltinonde ngartirte nalli kudugu ndewgu centre ouest leydi Burkina Faso usine mawdo gado wono tekke meden fina tawa o mbi dambude mudum gilla capantati e go lewru desambre hitande unaididi e go ndelle so on daari ni wonno duubi no o gahi ko gollitirde no won usine o do celi idude bonanda mudum waddi le don du sabo ken de yimbe gollanobe kewbe ngari dari ngala golleji katin gureje kewde kedi wobbe kafu mursi yonkiji mubbo e le don sabe metto no foti e mubbo fasofani usine mudum o na on andi ke le hitande dum no 80 wo hunde wadande fa wallita bibbe leedi Burkina Faso mbawana ko e mubbo wo projet mo kananke kinto leedi Burkina Faso Thomas Sankara joini no watta fa wallita bibbe leedi Burkina Faso wodi walla leedi ndi yahara yeso duubi no gahi ko dum do uddira noy wonno dum heddori handen dum e wonno ko yimbe gollannobe tombe e mikkitoto delle dum don fu en keban dum leede do yewtere o sakira meden Hamidou Diallo e tawti Abdul Karim Baajo ballitata en yewtere nde firte e fulfulde
moktani yemego gorko mawdo o jippake dum mono lemmo ben makko no yaara sed no wiiti natirgon usine fasofani o gollinde nokkure ko ata dum mono duubi o gorko njogido duubi chapan jeegom e didi ko wayrino warde do nyenen chapan tate go lelu december hitani 2021 ni watta hikka duubi no gay ego
bon parking
to on parking no dum doto mbadudi dal neteno golle de de pudatan beete yamde jeegom kanu namin garano illama wakati o menga hewtay wiiti fu mom fuleraaji jeetati tanni
gollal
yaaduna tiido saabe dum on rafi cellan e tawti saddaaji dum on ngurnam ko hebi dum on yiigol sene banti yasmako yo ciudi mawdi nyiba na penta noneji didi tiagal don damude teddude padira dum on nokkure de masinaaji gollanodi jemme nyaloma gollata ko wata dum on duubi no gay nimbaalori
tonda bezine ni noya flautu
arande de suni sumi ngeli namin gollano fu beede amino beluna sanne nokku gaaraji to gollanno mi ka tiagan gollugon le usine to jitima men ngeeta sanne gadin sakko golla golle goddo suni suna woni le usine o anda salle wo jemma wo nyaloma na senda dum fu saabu yiti ngendo yayni
cuudi mawdi ngadannodi dum mono sappo hokkanoni dum mono dakam nokkure de hanni soni andaari yo metti fi mawdo kanko e domobe dum mono himbe dido nokkure de nabe njuuso nabe ndara mokta daroken yeso suudu woturu lindu suudu o gollanno wadi wakati seeda no muli no ndara tiagal majum o yeccukino fuditi hala
humbe sunko
sakkunde suudu ndu min gonno ka so wi a yahne koyde fu na wodi sanne de sun su yiti nge taji badi do ma menga a yiata do nuku garaji to ton min gonno na min dunjano garaji di e do bobiniji hemne
leji se ton manda bobini kwabra
moktal nyamego mi citata ko nyalani sakitine de goldi dum mon de nokkure o telme gitinde de nyalani masinaji fasofani puddana golugon gilla hitane 1960 won wakati usine ona jogino dum mon dawla sanen wakati laamu revolution laamu Thomas Sankara won wakati no tintono yimbe be tinno borno nyama ko wada leedi mere Burkina Faso do le danki de ne sapo le galure kudugo golkante do yamba Isaka Widrago e tawti fa hande neddo goddo Amidou Widrago nantire sergent be yimbe dido fo gollanobe dum mon usine fasofani na mikito wakati usine fasofani jogino dum mon dawla le laamu revolution nokku tribune de l'organisation koko wala wiyaten unité africaine nyane noga e jena le rishi hitani 1987
Burkina warana olliti on do ni haabo Burkina wadete sanye Burkina do nyo e Burkina do fa yimbe Burkina
yamba Isaka Widrago kanko o cyanyanodo hakune 1975 wara 2001
révolution
wa wa diwa tula mo révolution o waruno de fay soldats yembe menga kadule mu boy de wo faso dam fani o boy bonoto disaje de lepidi e gude de fu wo faso dam fani sankara wadi fa jango be menga tek mu boy de bonoto de wo faso dam fani dum fu ko walla no usine o
tiagalum wale wawtu ko fudde 1989 tiagal warede Thomas Sankara arande ka fu yimbe golobbe limor mubbo buyita golobbe ko buri dum mon hemne ciapande joye won ko liwa golle ko rewtata lebi jeego golobbe njobaka usine o omama nyenen ciapantati golle lu desam hitane 2001 hoko natata bangan adiji ko jaadi lelamu de nyalane wawa ka yitede fay seeda sino Amidou Widrago nante dum mon sergent kanya nodo kadule on wakati
isu sambas wo ni matuno ke usine o banne sende dum metti min sanne kilo wonati min ilande min anditi ke sunsu usine o ombama fu dum tiidenan yimbe kudugo sanne sabo ke de yimbe kudugo fu ben be mettin wawtu den o ridu jemma na tiidi tawa jom wuro le wuro mu sabo sunsa wala fay gootu wodina haani yamnugon kuriji maada jom suudu maada suka ma
do tiraasi mabbe golano be fasu fani nabe mbiya ko nokkure de jogla modum wodan fay seeda dum saabi o meede nokkure den sino François Nyamego kankono mila politikal ende jilli dum on baka modum dum sabe de golleji fasu fani laji yare no hani yarugon o horejo no ko wiete chef d'atelier o golli ton ko ta dum on dubi ciapantati le fasu fani do sakiti o watiti dum on godlan o nati dum on le hotel e sonugon dum on nyamduuji
fasu fani haabu remetene do disaji fasu dam fani de li hemde fu o kanji juitandi gollite noy wad non banna usine o faysu tawede gude ngadata ken na wayi wadede garaji ka sonne hande ni wo tile e amin debin jamin cioda garaji mali na niger dum dum ya
yimbe kem jenay ngolano dum on li usine fasu fani hande hande ni yimbe ko buri dum on kemidi do wono ko njawti saabi dum won tidor maaji ko be ndi tiagal riwede mabbe golle sino François Nyamego be ko yino dum wono aadi ko be njubtete de aadeji din fu kebe dum won hibbidinde aadeji din kebe hibbidinde noku usine ton Moctar Nyamego woni sino sedude jom surma ko tiagal ko be ndi wa dum wono golle dum o halandino yila hore o anna fawarde de jonin ko saabi kebe moy dum wono fasu fani
man wala ni golli wallahi min golli sanne tiagan aminde sunsu be adini yimbe be gattino le golla ngan dum me metata kam kaeni ka na dum metti kam sanne
gilgudum bala
adeji kewdi ko jama ko be jeccoto be on ta dum on nokkuli de kile kewde de fawar de jonin be jeyi be kolaaki dum Moctar fay jekino ndara dum on nokkuli doto gollanno ton on dar ko yete dum on cloche o ye jekino ndari dum on gineji be golliranno linde nokkure tiagal majum o yalti o ye tiakino ton do gila ma o yalti non den
kettine yafa
kettine yafa woli ngalur meden wakadugo do keddoto de le sakira meden jahan kolita e miijo mubbo e le kibaruji tawadi le geddire de
ko mi muna di ko min ka actualite guno do hanen ko habbi ko e ka situation sécuritaire dori situation sécuritaire o joni ka dum yahan tan dum beyda bonde nani hanen dum wahadi etudiant en dori fu jande wala kati étudiant en touri pouri jingala fe nka sana la mundara na ule sabu kambe ni awono jangobe dingara na fa leegi di jahan
ndore men dori be fahne ko yede jangirde mawne jangobe be daroge be wi kambe du be kollita sadaaji di fahne jangirde andi wodi du be kollita fahannen hore yu leedi na hakkani daara be puppita jande wodi du sadaaji fefere di futti non watta de fahne di buyito lelle be ngartira janginobe wodi e ndaare fa hande no gallo len jogorde heba jam heba yimbe keba jang ayo dum ko yugi ma witti no ba hande gallo meden doori ko beeta don fa hande du e hikka e tayike yimbe fu ko wiete fa hande konkuraji yewbe no wa wiede kebi sab golle de kaso mi tayiko ke fu ayan jangudo fu na hasi hem do wana fu kebi amman hasi hem de sabo la wa hono jilli e golle de
Yokota
sakiraɓe wakkati meɗen o duuɗo daroto ndelle dowgol ɗo jimol ngol sakike meɗen goto Sadio Kodda yimi dowgol ɗo du baynodirten Allah hokku en finde e jaam o Allah wartir jaam le leydi meɗen Burkina Faso.
Laisse-moi un peu de temps et on apprend de ses erreurs. J'en ai fait tous les jours et j'ai changé de plan et j'ai changé de plan.